weekend y'amahoro n'ubuzima buzira umuze murakarama.
Naramuka neza dususumike Facebook yacu ni VOA Radio yacu, naho email ni radioyacu@gmail.com. Twereze numero yawe tuzaguhamagara maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe.
Nzabandora Samuel wo mu karere ka Kayonza, umurenge n'umukarange, akagari ni Nyagatovu, umudugudu ni Akamayange. Ndifuza gutashya inshuti n'abavandimwe harimo bakuru banjye tuvukana bahereye mu karere ka Kayonza, umudugudu wa Kamayange, aribo Nyamugabo Emmanuel, Ndayambaje Focus, Mukandasenga Domitira, ndetse n'abandi bahereye mu karere ka Gatsibo harimo mushiki wanjye nawe washatseyo aho bitiga koni Kamazima ka Francine, ndetse nasuhuza inshuti n'abavandimwe bari mu mudugudu wa Kamayange harimo Samuel, Nyamugabo Eliya, Dani ndetse n'abandi. Ndifuza gutashya abanzi bose bari mu karere ka Kayonza, abasengera kuri paruwasi ya Mukarange bose ndabashuje, bagira ibihe byiza. Ndimbo nifuza kubatura indimbo ya Rugamba Supiriyani y'Amasimbi n'Amakombe bita Ijoro Rirakoze. Murakoze
Samuel. We nawe urakoze.
Yego yego.
Tumuhigo yikoranye intwaro na nyamasikirika ntigirije inkoti cumaritere ku kiganzo mutanutendera mu mugongo ntirumenesha yurirakunze. Come on.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Hagenimana Germain ati muraho neza. Hagenimana we yego yego turaho neza na urakomeye. Urasuhuza mama wawe na papa wawe David, Piana na Parade ubatuye indirimbo ya Amalon yitwa Yambi.
Ngani chigari Uhiga mafaranga Ngombe luzi magiza Sina ranji jama shuri Sina seze ya babjegi Shari wanje ni amenya honarenje ye Hariko Ichigari ni vajai ya mara masa Najishoro na micho aronga Naraya Mazaro, here that of him, no, Piranga, Bumuya, give us in the Lombana, Maramuko, not your Piranga. Hello, Mama, what I would say, Kujo, Maramuko, Yanze, oh, Mama. Hello, Mama, Estebura, Mura, Mama, Kumbu, Sirgon, and Queen. kwezi kigari nsanga ibintari byanje kuba wari hatari mibereho nikwaje abantu n'ibinyamwigendaho kubona uguma sa nitombora ikintu sinyibyiwacu we ikigari ntibajya iyamara amasaha na gishoro na nicyo waronka narayo amajoro hirya no hino biranga mba umuyedi batsinda ngo mbona amaramuko ntabyo biranga
Dususuruke ni hano ku ijwi ry'Amerika saa 12 kuwa gatandatu mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza rwose nimero yawe ya telefone tuzagushakira umwanya maze ususurukane n'abawe.
Murakoze nitwa uri mu benshi Benjamin abantu b'i Kigali mu Rwanda. Ndasuhuza umubyeyi bita wa Mungu Jacqueline utuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro. Nasuhuza n'umubyeyi wanjye witwa Mukandori Delphine nawe utuye mu murenge wa Nyakariro. Nasuhuza na mama wacu uherereye Rwamagana witwa Patricia. Nasuhuza n'umugabo we witwa Thomas. Nasuhuza na mama wacu uherereye Rwamagana witwa Anastasia. Nasuhuza n'umumama bita Beata uherereye muri Norvege. Nasuhuza n'umutipe dukorana witwa Anakreti. Nasuhuza n'umutipe twakoranye witwa Nyandwi Sharire. Abatura indirimbo ya Byumbore naba namwe murakoze.
Yego yego uri mu benshi we nawe urakoze.
Kandi nzagira umwaka mushya.
Twese rwose nk'abitsamuye ndagushimiye pe.
Sawa sawa.
Yabuse na mwemwe
Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke Facebook VOA radio yacu email radio yacu @gmail.com duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashe inshuti n'abavandimwe. Dususuruke zose kandi zisanje ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro umuziki. Dushoreje ku butumwa bwa Bizumuremyi.
Nitwa Bizumuremyi Daniel, ndi Kigali mu Rwanda, ariko kuri Facebook nkoreshaho Bizumuremyi Dani. Ndasuhuza mama uri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musange, murumuna wanjye witwa Kurimana Seremani. Ngasuhuza kandi murumuna wanjye nanone witwa Nsabimana Regisi uri mu karere ka Ruhango mu gasatere ka Buhanda. Ngasuhuza n'umugore witwa Emerita. Ngasuhuza muramu wanjye witwa Ntambazimana Rufosi uri mu murenge wa Kabagari na mushiki wanjye Mukanyange Ziroza. Ngasuhuza bashiki wanjye bari mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango. Ngasuhuza abo twiganye bose banze ku izina rya Gaparare. Ngasuhuza abo dukorana mu mutekano bose. Ngasuhuza kandi mushiki wanjye witwa Gode Bereta Mushimiyimana uri Kimironko. Ngasuhuza na sheri wanjye witwa Ayishakiye Claudine n'umusare ka Nyagatare. Ndabatura indirimbo Bonane y'Impara. Murakoze cyane.
Bizumuremyi nawe urakoze cyane.
Urakoze cyane kamirindi kandi nawe nkwifurije umwaka mushya mu 2020.
Twese uzatubere uw'amata n'ubuki.
Yego yego.
Inshuti mwese uko mungana, namwe ndabashimiye cyane byimazeyo. Mugire weekend nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Bonane, murakarama.
Vamos.